igama lami ubonga isibongo sami ngwakamdluli siphinde sikwamukele ohlelweni olumnani kakhulu olihamba phambili hit the target podcast la sikulethela khona zonke ezemidlalo ezenzakalile this weekend sobukela nje yena i-MTN 8 njengoba idlalileke ama-first leg sibonile Kaizer Chiefs idlale kanjani ishayiwe Super Sports United ibidlala nayo-ke i-Bloemfontein Celtic angihambi ngedwa namhlanje ngihamba naye kubanele mfowethu kuhamba kahle kodwa
hayi akuhambi kahle akuhambi kahle futhi akuhambi kahle yabona sixoxile ngesonto elidlule ngatshela ukuthi noyi-Pirates akho bantu lapha kwi-Kaizer Chiefs i-Pirates uyoyidlulela nje but bengalindela ukuthi sengaze kube lula ngale ndlela okwabalula ngayo bengithi mhlawumbe o-2-1 noma o-1-0 yabo but hey bengalindela omunye u-3-0
u-3-0 ngale ndlela ukuthi i-Kaizer ingakona nalelodwa yilokubika ngehlambe
futhi nje namathuba ewatholile kwakulila Castro nalila Kamabiliak but after that nje i-Pirates yakwazi ukulungisa iy'nkinga ngoba umuntu kuwona la mathuba i-Kaizer yawathola engathi egqobhoka ngakuyena unsikelelo unyawuza but bakwazi ukuthi
yes.
Ahlehlele ngemuva bese kube uhlatshwayo uhlala kubilliard emva kwalokho nje Chiefs ayiphindanga nje yathola amathuba hayi ke kwase kuwuthela wayeka nje uLojo wayehambela yedwa nje kuramahle mpahlele opule nabo behamba bodwa kuZulu angikhumbuli nje uZulu beno ramahle mpahlele bewina any tackles lapha but hey kwakunzima ndoda
nakhona nje angikhumbuli nje beyaphamba mhlambe bo crosser noma mhlambe bedlala lawo ma one touch kuyona case angikwakhumbuli at all
lutho futhi nje yabona isystem eyadlalwa uyena uEnst Middendorp leyo ukuthi ama fullback awaphushe kube kushaya ama cross
yeke
abantu ababebehlekisa ngayo kuthiwa iJavelin abanye kuthiwa iRoute 1 lesi yezingayo incanti iyona system ongakwazi ukuthi usebenzise abadlali abafana noCastro yabona uma uzothi uthatha uCastro ufuna lento uCovin Hunt uthi ayenze ukuthi uCastro akaphume eboxini azokollecta amabhola aphume azothini yabo uyamgilaza uCastro nje umdlalo oyivila and mengabe ufuna ukumdlalisa
umdlalo seboxini nje loyana kahle
eboxini ashayelwa amacross kuwukuthi yena uyafinisha nje njengoba wayehlelenza even kuEnst Middendorp then ke lapho kumdlalo njengoCastro kuzakwazi ukuthola the best from him but muthi akadlali abe smart alanda amabhola akude hayi
kunzima kakhulu
ngeke azayenze leyo nto leyo Castro
sakhuluma lokho last week besibuzile ukuthi yini emeli yenziwe uKevin Hunt ukuze ashaye Pirates noma yini engayenza kangcono sibonisa kwenza langa second leg siyambona mhlambe kukhona ongenza mhlambe
ayi yabona ke nalapha ngazi mhlambe angakwenza ukuthi kubuye uRefrosler mhlambe umdlalo njengomathoho nawe uyabuya ya but ngiyacabanga ukuthi naye uKevin Hunt yabona last season uMiddendorp ubekwazi ukuthi esiswini adlalise uGatsani amdlalise noManyama amdlalise noBakhas
noBakhas yes
ife yakhumbule nje neli game le beshaye Pirates babedlale kanjalo le bewine khona ngowanile uManyama esenter yena uGovern Hunt vethatha uManyama amdlalise wing uManyama ngasiyona iwing
yeah that's true
yebo uManyama ngasiyona iwing so kumele umdlalise esenter ukuze uthole the best from uManyama uBakhas naye akadlale esenter and then uKatsane kubuka ukuthi uyabamakhela kuyaba destroyer ubenzela yonke into
okay.
Bona umsebenzi wabo ukukolekta babe sebapush then ke lapho at least team izoba nechance but mozothi uzodlalisa against abo Ben Mutswaro uzofaka obongqobo nabo Njabulo Blome yabo isisu sakho sisisekwa abafana abancane bodwa and emdlalweni okanje uzomdinga phela umuntu onjengoKatsane
ngisengemuhle
ngisengemuhle enyaweni kangako but uyakwazi ukuthi ni alethi experience yakhe experience yakhe siyadingeka egroundini
yes.
And uyakwazi ukuthi destroy lama moves la basuke bit bayawaqala opule nolo yabo
so, right.
Second round ngiyacabanga ukuthi approach kanjalo
ingalunga
not ukuthi mhlawumbe sengazi ukuthi ngayishaya Pirates but kungangconywana
yabo
nomdlalo njengoFrostler akamdedele akhuphuke because yena uHunt washo ukuthi yena uyi old school akakholelwa kulento ukuthi right back ikhuphuke i-overlap yoshaya amacross but ngiyacabanga ukuthi uFrostler mangabe uthi akabe nje i-fullback akame nje
akame uyamqilaza lapho
and uyamwaste ngoba unetalent uyakwazi ukuthi akhuphuke ayo add ama numbers phambili so mangabe ungeke umsebenzise ngaleyo ndlela ngiyacabanga ukuthi umdlalo njengoFrostler nawe uyambulala omunye futhi naye oyi option eswini sambona uMiddendorp bekamdlalisa kakhulu eswini but yeah hayi Pirates ine
kakhulu Pirates
ngendlela engibona ngayo and yabona phela inkinga ye Pirates inkinga zaqala ngothu Lodge angavuki yabo manje mse kuvuka uLodge kanje
kushubile sekhuluma ngayo hlema lokho ke sibonile ukuthi ukhune ungelana amagoli amathathu against iSundowns bam drop nango no akubey ungelana amagoli amathathu mhlambe ke kulomdlalo ozoya kuona mhlambe uKaizer ne Pirates second leg ubona mhlawumbe kungenabani emapalini ongayona option engangcono
Yeah, kona ngicabanga futhi ukuthi umbuzo onzima lo ujulile ezingawubuza futhi nabo abalaleli basekhaya ukuze bakwazi ukuthi bayiwinile u 200 rand betting voucher ukuthi ubani okumele adlale ke kule game le second leg between the Chiefs nayo Orlando Pirates ngabe u Daniel Akpei noma kumele abuyise ukhune but mina ngokwami
yeah
lento kurotate abo goalkeeper akuyakusiyona into engiyithanda ukuthi mayi wangena 3 sesi yakhipha wangena 3 sesi yakhipha ukhune wayengakhishelwanga ukuthi ungenelwe amagoli awu 3
yes.
Lo kumele sicacile ukuthi ukhune akekho match fit
okay.
Yakade agcina ukudlala and against yeah. Mamelodi Sundowns uwenza amaphutha aye obvious yabona nje le labhola lokuqala lelashalulile kwakuyiphutha la goalkeeper exactly. Lapha ipenalty le goal lesithathu kwakuyiphutha la goalkeeper lapha and akuqali lapho if uyakhumbula even kwi bio bubble against Chipa United wakwaphuma wenza iphutha langena igoli luckily unompempe wathi ukhune babamba
ulimaze upushiwe
upushiwe kodwa mase sithi siyabona wayengenziwe lutho yabo kwakuyiphutha lakhe elinye futhi lelo elicishe lifana encamashina leli la lashalulile against Sundowns
yes.
Waphinde futhi against Chipa waphuma waba into engayazi ibhola laze lakhisho uKhadoso elayinini so engizama ukuveza la ukuthi ukhune akakabikho match fit and lokungadlali kwakhe if yaqaphele the last 4-5 seasons
okay.
Ukhuna akakaza adlale 10 games ubedlala mhlambe
4 mhlambe 6
yabo yes. So umuntu kanjalo seno 4 seasons engakaze nje adlale regular ngempela yeah. Uzowuthanda ukushayeka and nalento ke yabadlali yenzakalile kwibhabla abantu bangajimi kanti phela neminyaka isekho ngakuye
ayisamvumi iminyaka
ayisamvumi yes. Yes. So ezinye zezinto ke ezibangela ukuthi uGavin Hunter athi wena ume kancane ukuthi ugaina ifitness not ukuthi wamkhiphela ukuthi ungenelwa amagoli amathathu
mhlambe ke uyabona ukuthi aqhubeke yena uAkpei emapaleni wa Kaizer Chiefs okwamanje
alikho igoli mina engalithatha ngilibheke ngithi
uAkpei
yilona yabo kuba elokuqala igoli leli uliphasa way offside ayikho into esoyifihla la kwa offside yayiclear esibini it was a good turn from uPule and phela abadlali bayakora ke mo goalkeeper ke kungaconcede
yes.
O Manuel Neuer no Dage bayaconcede amagoli obona ukuthi no lela yikho phela into esengimese kumele sinikeze credit kumdlali ukuthi no uPule wakwazi ukuthi athene kubantu abawuthunja bulobloom
okay.
Bebe nongezana washaya igoli esebhekene nawo Akpei elesithathu ngcantulo wamfana omncane wahluleka ukutrap ibhola lapha and then iChiefs yazithola isi
soku 1 on 1 no goalkeeper
yeah, so we counter attack nangokulotshe se 1 on 1 no goalkeeper so ngeke ngimgxeke kakhulu but ke maybe leli lesithathu wayengalivimba but hayi akukho ngingamgxeka khona
okay. Abanye bathi ke iLiverpool yakwazi against amathimu afana FC Barcelona ukuthi ke beshaya ngo 3-0 babuye second leg bakwazi uyishaya iBarcelona yadlula uyayibona iKaizer mhlambe yenza same thing mhlambe yenza same thing mhlambe
ebholeni ibhola liyaginqika sonke siyakwazi lokho but khona izinto obonayo ukuthi hayi ngeke la I know akulula iLiverpool nalapho pheli kwenzile sathuka sonke ukuthi hey naku ikwenza buku
Barcelona ingasuthi Kaizer mhlambe nayo
ay angiboni angifuni uqamba manga angiboni ngoba bengangcono ukuthi mhlambe kukhona uNukovic nalapho futhi ukuthi ushaye Pirates ngo 3-0
hey
angathi it's too much asking ngokwesilungu hayi angiboni kwenzeka
akuboni kwenzeka
hayi ngiyobavuma especially lena ke Kaizer lengendlela ehlakazeke ngayo even if two abengadlala na nomithitm uthi ayabashaya ngo 3-0 abengeke ngize ngibe nalo ithemba yabo bekuyini ke Pirates
ayi khona kushubile impela ke mhlambe ke ubackline wa Kaizer mhlambe sibonile ukudlala uRama because bekuthi uRama uzodlaliswa more of
center
back this time but sibone sehlaya uthu futhi akubonge mhlambe yenye cause yayo mhlambe nalokho
yeah yabo umdlali onjengo Rama useslow
yes.
And akasenayo ipace umuntu osemdala nje ngisho naye futhi ufana na nokhune useke wahlushwa ama injury amaningi kade agcina nje ukadlala nje u10 games ulandelana
10 games ulandelana nje wadlala ama games
manje nangu uyadlala so umuntu onjalo ozowenza ama mistake uphinde futhi ube nongezana naye last 3 seasons akakaza udlala 6 games ulandelana yabo so sonabantu abawuthu la abangekho 100% match fit uphinde futhi uzofaka uZulu. UZulu naye akakaza udlala 7 games ulandelana. So udlala ngedefense eyintsha against aboPule nabolodge. I mean nawe ke lapho uyayicelela nje isibhaqo lapho yabo. But ke ayikho into ezayenza iChiefs ulimela uMathoho no Frostler futhi kwakuthola ulimele noMuleko kwakuthola ulimele ekuyibona abantu abajwayele ukuthi badlale bonke noKhadoso. So ekuyena umuntu obejwayele nje ukuthi adlale lapha kule defense wakuKhadoso kuphela. So uyayibona nawe le nto ukuthi uyibizela amanzi ngomsele.
Biza amanzi omshele. So uyabona ukuthi kulokho mesiya ku second leg Kaizer ashinde nje from the back line ngiyaphambili mhlambe
kakhulu. Uyabona mina bengizokwenza bengizomdlalisa umleko right back. Yes, ngibuye ngayo uMathoho because it was right. Beno Kadoso. Noma ngingidlalisa ungezana. But ngimbuyise uSasimane lapha.
Yes.
Aqhubeke nalento yakhe yokudlala ama long ball phambili angaphoshi ngoba akakwazi ukuphosha.
Okay.
Esiswini ngiyamfaka uKatsande noManyama noBakas. Yabo uFrostler ngiyamvumela ukuthi aka overlap then ngephambili sengingapatanisa ke ngabo Billiard noCastro ke lapho. Kodwa nje emuva uSasimane bengizombuyisa lapha uZulu ngeke angathi akekho kakhulu. Yebo uSasimane naye uwekhi kodwa angathi ungcono kunoZulu.
All right. Mapale mhlambe sibeke sekugcina yena uAkpepa
le. Bengagcina uAkpepa.
All right. Second leg enye game sibonile SuperSport United versus iCeltic.
Yeah, lapho ngiyakholela ukuthi bazobe bedlala ukuthi ubani ozayo dlala nePirates kwi final ngoba ngiyakholela ukuthenini iPirates sinqobile nje siyakona kwaamanqama owafa iFinal.
Oyibona mhlawumbe ni advantage lana kwi game ikade dlalela eGround le SuperSport 1-1. Yipho uyibona mhlawumbe ni advantage.
Ya ngokwe advantage ngisho ukuthi Celtic iyona ne advantage ngoba phela yonise iyakwazi ukuthi iwin igame ngakoranga igoli because of le away goal abayigora if bo not iyadlulela phambili iCeltic. So iSuperSport yona ukuze iye kwama final kumele ithole igoli yayibona le ngisho so ngokwalokho ke ise ikwi advantage iCeltic ngoba singene groundini yona needing nje idroga not
then idroga not yabadlulisa nje
then iyabadlulisa yabo so uyakwazi ke lapho ukuthenini uthi okay ngoba yini enifuna igoal ozani kuthina sibabambe ngama count and siyazi ke Celtic inabo abadlali abane speed ophalane ongobeni even nabo uMabhena even
ngokuqala
usalibona ukuthi langena ngaye count it was good 1-2 uMabhena nangu seyithole se 1-1 yabo. So nabo uphalani kuyakora ke kulezi insuku sibonile naye kwashaya igoli elihle kakhulu. So siyabazi ke abafana beCeltic now no Chilumbo ebenchini bakhona abantu
abanaso.
Abantu abanaso ngempela ispeed lapha. So iSuperSport iyona ke kumele iphushe lapha and izozitholisa enkingeni kule kulabafana beCeltic bayadlala impela labafana laba John Maduka. Ngiyacabanga nje even sakhona uCM angathi kwakuyena ungqondo lapha ngoba i-team ivele yaqhubeka nje
kahle
nje ke since kwaphatha yena and yeah. Badlalile kufinali Nedbank Cup last season badliwa Mamelodi Sundowns 1-0. So abafana laba nabe espiliyoni sokudlala imidlalo emkhulu sebeyaqala bayasithola and yeah ngiyacabanga ukuthi Celtic iyona mina seyizodlulela phambili.
So i prediction yakho nje straightforward Pirates ne Celtic kufinali.
Pirates ne Celtic kufinali but le Celtic ke angikho confident ngalendlela engikuyona kwi
Pirates ne Kaizer.
Njengangikutshelile ngesonto elidlule ukuthi Pirates iya kufinali iyidlulela. Futhi nala ngiyacabanga ukuthi nje iChiefs yobe inenhlanhla mayingaluza ngo1-0.
Isawuphinde kushawe yona iKaizer.
Kabi.
Kana umbuzo wethu sibuza ukuthi ke uyena mobile goalkeeper omele avinjise kule mpela sonto ku Kaizer ne between Akpey nokhune.
Ya yona umbuzo wethu lo wena mesibona ukuthi umbono wakho uqinile hayi sesiyakuhlomelisa ke ngawo ku 200 rand betting voucher.
Ake kamala mina ubonge sibongo sami kaMdluli phine sibonale ngalo isonto elizayo sesibona ukuthi ke ngabe ke okushiwo banele kuyikhona yini ukuthi ke Celtic nePirate kwela manqamo phine sibona ngokuzayo futhi sibonga kakhulu isikhathi sakho.
Hayi siyabonga kakhulu mfethu sesibona ukuthi ke eyiphi ezedlulela phambili
sibonga kakhulu.